London, London. Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi na idai. Dulu gutushu unadai sai. Nitume fair ndio kule yo ni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
When I wiggle wiggle you are full of vibe. I hit like a hammer, I'm a full of vibe. Them say I'm a killer, killer, never kill enough. Don't get now down the earth, you make me pick a knife. Forever we wicked at this, I knocking at the kid. Together we sit head down on a liquor, we sipping. Forever we wicked at this, I knocking at the kid. Together we sit head down on a liquor, we sipping.
Inya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda ko bibe to kilewesha side. Kakona basi na idai. Dulu gutushu unadai sai. Nitume fair ndio kule yo ni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
Inya gushodo wangu wamevai. Wale madem freaky, wale madem shy. Wale beha tufiki, wale udai sai. Wale udai peace na wale udai bye. Wale ukuja na nduthi, wale ukuja na ndai. Wengine kuja ndede, wengine wadunge tai. Nakaa dai uji, basi ya pewe chai. Madem wenye umada, machali wana dai. Wana feel wako high, banjo nipa uhai. Guy na dai kusepa, na dai kusema bye. Melanin popping, nywele amedai. Light skin huwa koki akisell nitabai.
Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi na idai. Dulu gutushu unadai sai. Nitume fair ndio kule yo ni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
Dem shash nula yang when the chain game nyaru nsai chiku jidai yendo main. Sumi for mada mindo nilinyonga pienga. Misiezi date any deka iko kwa kalenda. Ndana toje neza fika tomorrow. Nkoma ganji nime change flow ni nyingi ni boro. Mbogi kodonjo haina kompiko solo. Before useme hai lazima washe kikoro. Dulu gutu cheligiki anasuluguru muta. Dulu gutu filigai na pala ganjuta. Shita pan shoota wakwako asha kutwa. Mbuzi rende suke saleo kesho.
Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi na idai. Dulu gutushu unadai sai. Nitume fair ndio kule yo ni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
Records. Yeah.